This is a dead song. This is a dead song. Hey Skadi, hey Skadi. Hey, uni mgodo nye madini uneza chimba. Toka njue mwisho binadamu chini niliacha kuvimba. Niliacha kulinga and I know boda boda neza beba kila kitu ila wezi kubeba mimba. Tokane kere seba kwele lugha ya kinyumbani. Baka tutonya vinge kabla kuipata ramani. I know that you know kwamba mwamba natokea mtane. Mbapo chakula chobongo kinaliwa kwenye sahani. Tanga na Dodoma vipo nangwa magetoni. Bolo shikwe na homa kuliko kushikwa goni. Singi na sekondari vipi masela vioni. Ushajuliza dawa kichwa napata nini tumboni. Hata kabla haujewele bado Mungu anatostiri. Judi za maskini umpa wasiwasi tajiri. Nilimwambia mshua naishi safi kitu sua. Bahati mbaya Mungu akamchukua. Rest in peace. Shytown boy. Shytown boy. Shytown.